bafa mugira mukanule munye bajja okuziwereba mmula mbalaba mutemya musolobeza nnyini mwekanye nkula ebimyule byerusa agajja bakongoka mugira mushatala abami basese empale bazitimba essimu abantu kwe mwepankira abatukiza ddaakiri agenda okukuyita ddadi abaalina kyakwagaza mwekaliisa n'empale muziwagikenkoba abo kwe mweragira baatunyagadde empale ezaabwe zibanifula ezigirako enzigiza gaso agyepimamu yaginnyuka kuba yeggula n'eggala mu butaboola sayisi zibuzabuza nkula mbubeerula figa kumbe migongo nkanga mukyabayita abaakuno nnyo bagenda okubasala ensawo mukenenuka endusu gasaalirwa nnyini bino si byamanyi wenu bali tebakyawena mugira mutangaala o lesoni mujjafuna tuyiya bayiya obulwa bwokyambaza bankuuladde waya banyambala za kizolo kati bw'omuva maasa kusooka butiikyolaba ate bwakuba amabega ogendoleze ne kannika yali bw'asinga awo oba oyo yawanjuku ono wa ddobolo kyampogola n'ekisuse leero n'atambula ng'enjogera egamba ne bwonneetegereza kiki ky'ononkola basabula bumini simmwe mutayize munye ke kali kutanda ne weeringizi sooli tunyumiza embaga fe kati twanjala bibu ne binnyo baabyabula kuno tekukyali kukuula kiyite kitundula biso imwe mugakanule munaalaba kyenalabyeko n'akameme kankuba gwate ekiteleseka n'amatukulu no tegaawone nsaasira bulenzi butooku kino kyetwalabye bwowulisanga kimaanya mirevu baataamye okuddira obumalirivu okubutega ku kkubo n'obusawo bw'ebbeyi n'ennyonyi bazirinnya ssebo era ababeera bakakafuumu buli bye boogera bakyukanya n'amannya nga bakyanga ennimi okwatirwa ennaku nga beeyita bashedwa mawiiwa nekkirinja bafunga na fara oye yabatendeka okupya kupya embuto gye bujja wakusoma mu byafaayo aganyabo eyabatendeka okupya kupya embuto gye bujja wakusoma mu byafaayo aganyabo abasajja bafugisa ebirumba by'enkoko bazibayitira embuto muzivuddemu bazireeta zirinnya nnyini mbekyawakati oli okulaga bebi oddanga ne mu nsonda ne weekebera oba wankizo ekigendererwa ky'abantu bano kikyabuze bwate olaba n'enkoko emaamira magi n'egaalula neekuza abaana awo abasukka n'ekkumi eterina nabbeere n'empanga tezigiyambye naye gwe omuntu ategeera asaba n'emmere n'osula omwana omwati gwana kikoli mu kibenga kyanjawulo mufenga muleekaana bafenga bawusuuma bafenga bawunyeera kuba buli wantu babeekokkola muzaawe nga muwunyeeko abantu abo bishuga mami ebikulukulu bijja babuza ebyokola kikufunvubirako kikwetalako tekinyuka naye owange okyagaza mazima bitera okuba n'empisa biba byapowa kiba kyatomera dde empagi wakati mukanzunzu awo kwe kutuuza enniya baba baabizinze enkata ezaawaggongolo anti teryanguwa kitalo ddi olulikoonako n'olibuuza nti byoneetikka ebyo byo byewafunye Mubi wete chimo ni mazo kubinywe rapia Kuwanga wazene silifi umweisa sista u Bala kusaka chendoso yoku jija kuhuzi Hakulesa vyulikira ya kulage chokora Kovuka bukanga kusibira mchupa Kukira mchupa kuluoda kukenga feri Simanyo wao mubera mfuna Mubera tonziga huza tukiza vitu alagi Nero tuliku yole keru nurunabala Sinuwezi ba machine tuwazi sita makumota Ebi anajevi anjobo vine sana kuwa bambuga Nobu tono obu eterira nobu watu obu etima Hata naita ita mtera kutenda vya city Ebi anavyo mcharu vikutemeri Ngendo kukuveke nkonde nendo Salevi ya induke mungu wa sopa Nijolu dududu nuku nkonde nendo Lwena atamburanga mbenga shikule kule
Mabambi takompu nyobu kate Mabambu za kusichabi sobora Akafaya ntumchana beka Uru nsigare ngata charoza Mbano kuranga visoma mbitabu Kananga matu abo nyosha bibi fumura
Lekamba vulire tuliku kasandali Kubana vafumbo venyini toshaya ula na wabure Ne waba wapetevyo vikoma wakabona Bampa kasaji nditomuleka uwi kinata kikwambaza Ulira wasu wizanda uso webari
Mbuhum, mino munya gali langasu mironye No munange Bozirinda malipuna ruguto Ya kubera teri Hero cha kumfuna feri Ulire denzi kweri anukura
Kweri wewenda ku Uchoku na shimanyante anze
Mofayochi Mbade woli Nange wendi Fendi wetu li
Mugenda mwera mwiriza makiro Nasula wali akananga ya garukali Mwenga muja muliti dogo liyabajabe Musajia watu njini mraba sambe nsiko Mpempe tuwa vizi vichabuzi Narunda usikazara vula rulieri rukomba bia Ebi singo bako senso Ebi ziti rangi wano mbusu Kuru gabera mabiru Ebi chita moruche bie mpeo Na vana vanga nye yunga tuta izende Kuli yeta miriza kuya fire Ebi njini njini
Mbunja jao shia fire li ali anyoku
Kuru sika mugana Arangira kanda nyabu Kalive kwanga chebi ntwebio Teri chebiri womera Ndewe mfanga ambale kabe wea nebule Ebi ama sanyo binu kogate bie mfuna Oruse vitali na muno vitufule vitachanuka Ebi anebio chupe mweche ya bie mkwa sana ala ya kakura Mwari anko mani na mura wako mmaso gaba
Jebele zebi bateyo Pananga matubi kogute Webuwa buwana tuchazara Awe twanulira ne bannaffe Sebereze bibaddeyo Bananga amatumbi g'obutte Gwe buba bwana tukyazaala Awe twanulira ne bannaffe
Bwe gaba amasannyalaze gagenda kubalaga enkola Mubalaba kumyusa mimomugiyita mirembe ddala Bajja kutumega batulume n'oluma Okugwira na si kulungi twebuzengako Batu twalanga balabera tebatwagala Byakufunye mwayagala bibere byamabuye Bwata kufuna mbi ebidalo okugwa n'embaga Lutalo lwennyini Kanana kataano jakanuka olaba Ebyo bye musaalibwa ffe tulabye ku bantu ssebo Nze si kyetumbula banneriisadde enkuta N'akabiri ne kambula nga bo bayiringula gakolo Obwana bunnema okusomesa mu nvume nga beze enviiri okukola ngula obukondo bw'ebbeyi
Ya chichencha no nyofuka mira kumkatoga na masira nasi Lave ye chirwaniri Bye mwajanga mwekulu besa siri na chesalabye Ekati vako kuko ndi mukoda siri Ze mwale za marasi chaga banothu Nenge njenjarula mwera gabwe njagara Era wemba njarula sagara kugwena duthu Tiri jisere za nembura kungamba thiringi Gite nthimbi Era bwenkomba kurugalonga ngibale nothu Ninda nirumara kala nindio kange kubakipa Ese jenjero mwazi wementa Mwazi mara msao Ebyana bye iri nguranga nora bembaga Bazi kunkumura musenye ento gwenyini Kachewe bie mwebi kula tuabira bada Bie mwewewe tabye na biewewe temu Bie mwekuuta babie kurubu tada Ambe wanote bankuwe chupo manye bakambwe Lekambete kule sina garwana Nyeze kulia kofa bukunja Tebankuwe chupo manye bakambwe Lekambete kule sina garwana Nyeze kulia kofa bukunja Ewe Lekambete kule sina garwana Teva kuwe chupo manyi wakambu Ngeze kulia kafa kukunja Ele kambete kule sina garwana Teva kuwe chupo manyi wakambu Ngeze kulia kafa kukunja
www.mp3ugandanmusic.com